zwap.com.
Again, kambeba kansoni kana fera kumpo. Jaliso na kaza one ine kunishtia so nati ah dead waka tre. Ikora si
apongo zikuno mapuela visi zero mupulesi for you. Apuza kuno mapuela visi zero mupulesi for you. Anyway, sisi mina ni kazi ni finge.
What it? What it?
Sisi mina ni kazi ni finge. Apongo zikuno mapuela visi zero mupulesi for you. Apuza kuno mapuela visi zero mupulesi for you. Anyway, sisi mina ni kazi ni finge.
What it? What it?
Sisi mila ni kazi ni findeko.
Mabiri ifamanjeka kutimo waomwe na kunyumba sufi kisapo. Mutu wa mafunika onako masaka deriki. Olo kusuka komenso kuzitwa lika kansokera niweka. Shikanga ine napeze keza papuza na chisheki sheki kumanja. Nadini chari chishitika hapo atuo na ikamo shuka na zongana. Unga seke se otu wala korasi.
Apongo zikuno mwapwela visi zero mupulesi for you. Apuza kuno mwapwela visi zero mupulesi for you. Anyway, sisi mila ni kanzi ni findeko. Sisi mila ni kanzi ni findeko. Apongo mwapwela visi zero mupulesi for you. Apuza kuno mwapwela visi zero mupulesi for you. Anyway, sisi mila ni kanzi ni findeko.
What it? What it? Jaliso
sisi mila ni kanzi ni findeko.
Nangani posa malonde amene siyati antikiwa siyakuli waka. Nangonga ikera iti musima beti usaona branch. Chikanga orokoswe kazanda mangena chalufe kumboka. Chure ama chumba oropalipe mkoti. Apongo sinivantu na mefele kani chirine. Nati te tuwa katre. Ikora si
Apongo zikuno mwapwela visi zero mupulesi for you. Apuza kuno mwapwela visi zero mupulesi for you. Anyway, sisi mila ni kazi ni findeko. Sisi mila ni kazi ni findeko. Apongo zikuno mwapwela visi zero mupulesi for you. Apuza kuno mwapwela visi zero mupulesi for you. Anyway, sisi mila ni kazi ni findeko. Sisi mila ni kazi ni findeko.
Sibatu na combo champs. Mutendere is my hood. Ticket yando Joe na mafish.
Sisi mila ni kazi ni findeko.
Boss Kangwa ringi mani. Kangere matutu na matutu matutu. King D na Zax kwa nyondo. Ema kasengu na chikondi piri.
Sisi mila ni kazi.
Na kondi na footy. Shiki boy FCJ mwaka suntwe. Kuyumba na Jaliso na konde. Ine kunishtia saa Lukuneti Biki Michi Tom na Amunisha.
Sisi mila ni kazi ni findeko. 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 Sisi mila ni kazi ni findeko.
G-Show Records Production.
Sisi mila ni kazi ni findeko.
It's feeding people every education. Quincy Weezy, yana cooked up again with a little spice. Better
ZWAP.com.